nikamwambia Mungu, wacha nimjaribu, nione kama kweli yuwakupenda wewe. Mungu kamwambia shetani, jaribu imani yake, lakini roho yake usikuze. Kumbe
wewe ni noma, wewe ni noma, wewe ni noma Yesu, wacha nikusifue.
We knew it.